Here's another one. Here's another one.
Ukiniona unakosa furaha, ziache kona kona, kwa nini ujipe kara? Mama, mimi najua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga, ila tunachikaza na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Bila kusifia you are pretty fast. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Kwangu mimi sombaya.
Atomi.
Kwangu mimi sombaya.
Atomi.
Kwangu mimi sombaya. Nieleze.
Enda puta ni miss just call me.
Kwangu mimi sombaya.
Nipigie.
Kwangu mimi sombaya.
Mama unimbie.
Kwangu mimi sombaya.
Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know. Oh, 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 oh.
Sijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know. Oh, 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 oh. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusikia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness.
Loneliness.
Siwezi kumaliza verse bila kusikia you are pretty face. Kuna kataza, taza. Na umwa kunya maza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama. Kwangu mimi sombaya.
Hey yeah.
Kwangu mimi sombaya. Kwangu mimi sombaya. Nileze.
Ukini mitia kumi.
Kwangu mimi sombaya. Kwangu mimi sombaya.